Imana mu bihe bigoranye ahandi wumva wabuzigira ingiro umwijima ukomeye mu makuba menshi azengurutse umutima wawe aho niho wibera igihe kirekire nshuti wihebye wigunze ushavuye kubera ibibo zuhura na byo uriyubute mu gahinda gakabije umutima wawe waguye ikinya muheru k'ibyishimo umutima wawe uraremerewe ariko komera tuzanye ijambo nihumuriza ihangane Imana iracyakwibuka irakuzi humura tuze umutima ibyo nyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari irakuzi humura tuze umutima ibyo nyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari Birashoboka kandi ko wabuze abawe bakagenda ugasigara wihebye urabogoza amarira kandi koko ntibyoroshye kubyakira nshuti yanjye hano munsi y'ijuru niko tubayeho nshuti kubera ingaruka zo gucumura yakubaho nanjye byambaho isi yagushijije ngo ubuhungiro ni Yesu nihumurize imitima yose yabuze uko ibigenza irakuzi humura tuze umutima ibyo nyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari Se hice cerano, yo mucho kukiza kuko Yesu zatsinze urupfu abami zera nabonuko bazazukana imbaraga zo gutsinda urupfu by'iteka mukomere tuzanesha
Imanira hari.